Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Tufe wote dunia chajue wendo changu kipenda roho na hisi tumeumbwa tuwe wote na nimesha tambua wendo ubavu wangu ubavu wangu kwenye vita upepo mkali usiniache uniahidi tutakuwa wote kwa dhiki ama sina hali Choke, yeah. Niahidi, tutakuwa wote. Apona, pona, pona.
Dawa.
Oh, make me sing.
Dawa.
When ni dawa.
Dawa.
Oh, dawa.
Dawa.
Na pona, pona.
Dawa.
Oh, make me sing.
Pata oma jiju kaja medicine panado Shafanya vingi la kusema kwa kwa panado So kama tiba na ipata tumini kwa sawa Mama mjini kiki drama swezi kudote ya wafata To leave my pants kwangu so business Upendo wako unanifanya sio ni weakness Nisha kuwaga rest, ukazi toa stress Unanepusha na magomvi so na car fresh yeah. Kweli we ni dawa, na ukini padawa Mina kuwa sawa yeah. Mjini mambo ni mengi
Kwenita upepo mkali, sini ate Uniahidi, tutakuwa wote Kwa ziki ama sina hali, sini choke Uniahidi, tutakuwa wote Ako, pona, pona, pona
Dawa,
oh, make me see
Dawa,
weni dawa
Dawa,
oh, dawa Oh, make me see When you down Oh, make me see
Yeah, kweli weni dawa Na ukinipa dawa Mina kuwa sawa Yeah, mjini mambo ni mengi I swear, swezi kupagawa